Blog Talk Radio.
Mbibonye zwa n'ingabo kwa ngango kongera kugahindura kiri mu biganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose yaganye intwaro yacu ni demokrasi iganye vitano tutapangura nimucyo twigoboto itera vuba niduteze igitugu n'ubwitanize
nibiriye mu iteme nihurukira mu itabaro ntabago zikumye nambara ubumwe naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro ahoraho.
Ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose yaganje intwaro yacu ni Ikanye vitano tutavangura Nimucyo twigoboto itera vuba Niduteze igitugu n'ubwitanize
Maburu kiri mu nkabivuga Turandura umuco wo gucinya inkuru Twubake umuco wo koroherana Duhe buri wese kwishyira akizana Maze twubakire ku bwiyunge Muri demokarasi izira amacenga
Nyamamare hose iraganje Intwaro yacu ni demokrasi Ikanye vitano tutavangura Nimucyo twigoboto itera vuba Niduteze igitugu n'ubwitanize
U Rwanda rwubatswe n'inyabutatu Gatatu gatatu utarese gatwa Tuzarubanamo n'amananiza N'abandi abone ko twuzuzanya
Nyamamare hose iraganje Intwaro yacu ni demokrasi Ikanye vitano tutavangura Nimucyo twigoboto itera vuba Niduteze igitugu n'ubwitanize
Dufite byinshi duhuriyeho Turi muri nkuta zidutandukanya Yose amenye ko n'undi ababara Tubabazane na mbere kirimo Maze twubakire ku bwiyunge Muri demokrasi
Ihuriro nyarwanda nyamigawe Nyamamare hose iraganje Intwaro yacu ni demokrasi Ikanye vitano tutavangura Nimucyo twigoboto itera vuba Niduteze igitugu n'ubwitanize
Rukiba singinga gusa sinzowe nabigize intego Rugaragara hana ni ingimbi nikundira amahoro
Ihuriro nyarwanda nyamigawe Nyamamare hose iraganje Intwaro yacu ni Ikanye vitano tutavangura Nimucyo twigoboto itera vuba Niduteze igitugu n'ubwitanize
Ndi Rusarikana amakuza bisobetse inkeragutabara ya Kanyandekwe Ndi rudasubirana inkubito rutonoreshereza kurinda Iyo mparanira amahoro sinishinga amagambo
Ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC turabasuhuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi kwa kane ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane umwaka w'2021 mukaba muri kumwe nanjye Chantal Nyange muri studio za Radio Itahuka bakunzi ba Radio Itahuka rero nk'uko mumenyereye kwa kane ni umunsi kuri Radio Itahuka tubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage aho turebera hamwe muri rusange uko umunyarwanda yifashe mu Rwanda uko umunyarwanda merewe uko umunyarwanda ahagaze aho tureba ubuzima bw'umunyarwanda muri rusange umunyarwanda ahagaze ate mu buyobozi bwa kariya gatsiko mu Rwanda umunyarwanda yarakubititse umunyarwanda ntakigira n'amazi yo kunywa nta amajya n'amaza nta mashyi no mu mudiho umunyarwanda ni nyagupfa umunyarwanda ni nyaguhera Nyamurwanda nta burenganzira na bumwe agira uretse ubwo gupfa bwonyine. Bityo rero agatsiko kakaba katazamukuraho amaboko kuko kamufashe ubunyago. Nyarwanda ni wowe kwirwariza ni wowe kwirwanaho akareba icyamurengera akareba icyiza cy'umuryango we w'ejo hazaza uretse yuko urwanda ruyobowe na kariya gatsiko nta cyiza kazigera kamuha. Bakunzi ba Hadita uka rero muri iki kiganiro turi burebe ku ngingo ebyiri nyamukuru aho turi burebere ukuntu hari ikinyamakuru cyo mu Budage cyanditse kivuga kireba uburyo imibanire ya Kagame na Bwana Rusesabagina icyo bapfa aho byahereye uburyo byose byatangiye mu ngingo ya kabiri rero turi urebe ku kibazo cy'ubuhinzi ikibazo cy'inzara mu Rwanda uko kifashe uko gihagaze ariko inzara iri mu Rwanda ni inzara iterwa n'agatsiko n'agatsiko kabishyize muri gahunda yako ko kugira ngo kazishishe inzara umunyarwanda ku buryo atazagira ubundi burenganzira ndetse n'izindi mbaraga zo kubasha kuba yatekereza ku mibereho ye y'ejo heza hazaza. Bakunzi bahadita uka rero rekane kwizimba mu magambo tubirebere hamwe muri iki kiganiro cy'ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema niba muri kunyumva ijambo ni ryanyu.
Oui, ndakumva neza cyane Chantal, na uranyumva?
Yego ndabumva neza Bwana Edouard Kabagema.
Ye urakoze kuri introduction dukoreye ndagushuhuje ngasuhuza kandi na Serge mufatanya kubanga bw'ibyuma. Ndasuhuza cyane abanyarwanda badukurikira cyane cyane abanyarwanda imbere mu gihugu ariko ntisinibagirwa n'abanyarwanda bari hanze yacyo bari mu mahanga bari mu buhungiro. Nkasuhuza cyane kandi abayoboke b'ihuru nyarwanda RNC yacu nziza dukunda aho bari hoze ku isi tubahaye indamutso yo kuri radio itahuka. Turongera dusuhuze kandi n'abandi bayoboke bandi mashyaka yose aharanira impinduka aharanira demokarasi n'abantu muri societe civile bose turabashuhuje. Uyu munsi rero tariki ya mbere z'ukwezi kwa kane 2021 tubafite ikiganiro tubanzirizaho ikibazo tureba inyandiko y'ikinyamakuru cyo mu Budage gikomeye cyane kitwa Spiegel. Icyo kitubwira cyasesenguye kimenya icyo Kagame na Rusesabagina bapfa turabibasomera mu kanya. Indi ngingo niyo itekinika cyangwa se umuntu yakwita ubusubiracyaha bwa Minagri mu Rwanda ikomeza gupfobya inzara cyangwa se gupfobya imibare y'abashonje mu Rwanda. Turabira mu ngingo ya kabiri reka mbanze mbahe mushimiye abanze basuhuze. Mushimiye uratwumva? Jean-Pierre Mushimiye waba uri kuri mute? Mbo ntabwo Jean-Pierre Mushimiye mwumva nuko arambwiye ngo arahari. Mbo noneho reka dukomeze. Mushimiye uze kwaka ijambo igihe ugarukira uri bubonekere waka ijambo turakwinjiza muri tizi yacu. Uwe ndakumva Jean-Pierre ubwo wasuhuza batwumva mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu ijambo ni ryawe.
Ya komera cyane mbanze gusuhuze wowe Edouard utegura iki kiganiro ndagusuhuza na Serge na Chantal n'abandi tubifatanye muri iki kiganiro ndakeka na Cedric arabahari ariko muri make uko turi mu kiganiro ndabasuhuza kandi nsuhuza n'abantu bose bakurikira Raditahuka timu yose ya Raditahuka abarwanashyaka n'abayoboke ba RNC hirya no hino ku isi n'abanyarwanda bose muri rusange bahagurukiye impinduka. Urakoze Edouard.
Urakoze cyane abakunzi ba Raditahuka rero bakunda ikiganiro cyacu cyangwa se bakunda Raditahuka abakunda Raditahuka cyane cyane ikiganiro cyacu mu buryo bw'umwihariko. Uyu munsi turasomera inkuru twavanye muri Spiegel ikinyamakuru cyo mu Budage gikomeye cyane ni ikinyamakuru gikora inkuru zicukumbuye kandi ikinyamakuru gisomwa n'abantu babanyabwenge kandi kigasomwa n'abanyapolitike cyane ikinyamakuru gikomeye cyane mbega urebye. Mbo impamvu tubibasomera ni ukugira ngo abanyarwanda bari imbere mu gihugu n'abari hanze bamenye ko uko amahanga afata biriya bintu bya Kagame kubera ko biriya bintu birirwa bajya mu manza baburana basa nk'abivugisha bavuga ibyo bashaka uko ibyo bavuga ntabwo ariko amahanga abibona. Amahanga afite uko abona Kagame, amahanga afite uko abona ibyakorewe Rusesabagina. Rero ni urugero no kugira ngo muziko twasomeye ibyo inkuru y'ukuntu CNN n'abanyamerika wenda babibona tujye tubasomera ibinyamakuru byo mu Bwongereza ukuntu bibona ibikorerwa mu Rwanda ibyo Kagame yakorera abatavuga rumwe nawe n'iki byose cyane cyane nabira byakorewe Rusesabagina byo kumushimuta. None turebe no mu Budage uko bimeze ibi ni ishusho abanyarwanda bagomye kugira bavuga bati bya bintu Kagame akora kwirwa mu 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 manza hari ya Kigali zitekinitse ategeka abacamaze ibyo bagomba kubaza baba ababuranishwa barabanje kubakorera mayica rubozo n'iki byose babategetse ibyo bagomba kuvuga bire bintu n'ikinamico ni ibintu bya theatre biraho ngaho bidafite akamaro amahanga afite uko abona Kagame uko abona ubutegetsi bwe mbega buri kumuteremuko afite uko abona riyashimutwa rya Rusesa bagina ibindi byose bira mu busoma mu binyamakuru bya Kagame mujye mubyibagirwa mumenye ko amahanga afite ukundi kuntu abibona kandi ni ikintu gikomeye ni iyo bishyize ku munzani umenya ibintu biri kwerekeza ibyo byose ni kubereka ko ibyo uko ashaka kubivuga no kubisobanura ntabwo byakiriwe neza ku isi ntabwo ariko abantu babyakiriye bo bafite ukundi kuntu babibona ibira akora rero Kigali nko kwivugisha ni nko kwivugisha mbega urebye bo reka rero masomere ibiri muri iyo nkuru ya ikinyamakuru kitwa Spiegel nkuko narabwiye ni ikinyamakuru gikomeye cyane mu Budage gisomwa n'abanyapolitike gikora inkuru zicukumbuye cyane ibyo tugiye kubasomera biri mu kinyamakuru kitwa muri nimero ya 11 muri uyu mwaka wa 2021 ndumva ari ikinyamakuru cyasohotse mu cyumweru cyashize kuko muri iki cyumweru hari ikindi hari nimero yasohotse icyo tugiye kubasomera ni icyasohotse mu cyumweru cyashize bo ikinyamakuru rero gikomeye cyane cyo mu Budage cyandika inkuru zicukumbuye gisomwa n'abanyapolitike kiragaruka kiravuga ngo ni gukora reconstruction no guterateranya cyangwa se umuntu yavuga gushaka uko byagenze uko bya ku bintu byagenze kugira ngo Rusesa bagina bamugeze i Kigali kiragire iyo nkuru kuyishaka byose bakabiterateranya bakabishyira hamwe bakabitwereka uko byagenze mbo utyo ibyinshi turabizi ariko urumva nko ku bantu b'abadage abantu b'abanyapolitiki b'abadage bo baba bakeneye kumenya uko byagenze mbo noneho iravuga ngo nyine ngo gukora ngo bashaka kugaruka kuri iyo nkuru y'ishimutwa rya Rusesa bagina ufatwa nk'ikirangirire nk'umuntu w'ikirangirire iyi nkuru basobanura ko ari thriller politique ni ukuvuga ngo babisobanura nk'aho ari filime ukuntu ibyabaye kuri Rusesa bagina i Dubai ukuntu bamufashe amayeri bakoresheje babyita ngo amayeri bakoresheje na mbega iyo operasiyo yose amayeri bashyizemo kugira ngo babashe kumushyikira ukuntu bamushutse ukuntu bamwije mu ndege bakamuyobya bakamugeza mu Rwanda bo ikinyamakuru cyabyitwa nk'aho ari thriller politique mbega ni nka filime babyita nk'aho ari filime mbo noneho reka rero dukomeze babyita nk'aho ari filime reka nze mbo ikinyamakuru kivuga ko rwa rugendo Rusesa bagina yagiye mu Burundi wenda kugenda muri mu ndege ya jeti ngo ntabwo ari ikintu gitangaje kuko ngo tugakora ingendo zindi zikomeye ko kuba yaragiye mu Burundi nta kintu gitangaje kirimo kuko ngo ari umuntu w'icyamamare ngo ntabwo ari ikintu rero nta kintu gitangaje kirimo ngo ahubwo ngo ageze ngo yafashe indege nyine iriya nyine yitwa ngo ni ngo yaragiye mu Burundi ngo yisanga mu Rwanda nyine baramubeshye nyine baramushimutse nyine yisanga mu Rwanda mbo noneho ikinyamakuru kigasobanura ko Rusesa bagenda bakirangirire kubera filime iriya yitwa Hotel Rwanda yamuhesheje umudari ukomeye cyane muri Amerika wahawe na George Bush muri 2005 nyine kaba byatumye aba umuntu w'umustari umuntu w'ikirangirire ikinyamakuru kivuga ko indege Gen Jet yashyizwemo cyangwa se yinjijwemo bivuga ko imujyanye Burundi akayinjizwamo na pasiteri Niyomwungere uriya Constantin ngo wari mutumiye mu masengesho i Burundi ngo yari ituwe iyo ndege ngo yari ituwe ikoreshwa na guverinoma y'u Rwanda we na Kagame wagendagamo ngo indege ngo iguye ku kibuga ngo yagiye kubona abona agoswe ubwo ni ibyandikwa n'ikinyamakuru ngo abona agoswe n'abasirikare bafite imbunda baramuboha noneho ngo ahita amenya yuko indege ngo nibwo yashidutse amenya yuko indege aho yaguye atari i Bujumbura ngo ahubwo yaguye i Kigali amaze kubona abantu abasirikare b'imbunda bafite imbunda baje bamugose bakamuboha ubwo ni nyamakuru kibyandika gutyo bo noneho ikindi ikivuga ngo ikinyamakuru kivuga ko ngo Pasteur ngo niyo mwungeri Constante ikinyamakuru cya Spiegel cyandika inkuru Spiegel yo mu Budage ikinyamakuru kitwa Spiegel cyo mu Budage cyandika inkuru kivuga ko uyu Pasteur niyo mwungeri Constante ngo wamugushije mu mutego wamuteze umutego ngo yaratuwe akorana na leta y'u Rwanda bo ikinyamakuru de Spiegel cyandika kandi ko ikibazo cya Rusesa bagina ari ikibazo cya kera kiri hagati y'abagabo babiri hagati ya Rusesa bagina na Kagame bafite hagati ya Kagame na Rusesa bagina kikavuga ko abagabo bafite ibibahuza mu ntambara ya 1994 kuko umwe ngo umwe yahisha abatutsi ngo n'abahutu muri hoteli ya Miricorine undi ngo yari uyoboye nyishyamba za FPR ngo yahagaritse genocide Kagame ngo yishe abantu benshi bo muri opposition bamurwanya ngo yarabije benshi ngo ariko wenda ntibashije kwica ngo Rusesa bagina kuko wenda ngo yari afite ubwene igihugu bw'ababirigi ngo akaba afite na green card y'abanyamerika bo yemerewe gutura muri Amerika nicyo bishaka kuvuga Kagame avuga ko ndavuga ibyo binyamakuru ikinyamakuru cyandika ngo Kagame avuga ko operasiyo yo gushimuta Rusesa bagina ngo yabaye nta makemwa bo uku guhangana kwa Kagame na Rusesa bagina ikinyamakuru Spiegel kibifata nko guhangana hagati y'umuntu w'umunyagitugu umutekisha igitugu n'umuntu uharanira demokarasi ibintu bibiri bihabanye nyine birumvikana ikinyamakuru ngo cyasabye gukora interview na Paul Kagame baracyangira ngo gishatse kuvugana na Paul Rusesa bagina aho afungiwe muri gereza nabwo baracyangira ikinyamakuru cya Spiegel ngo Kagame ngo w'imyaka 60 ngo ni akagabo kananutse cyane gahungiyetwa n'umuyaga ngo ubundi cyane kivuga ngo ni akagabo kenda kuvunika nyine gahungiyetwa n'umuyaga gashobora kuvunika dongo gahungiyetwa n'umuyaga kananutse cyane ngo ariko gategekesheje igitugu gikabije ngo kuko ngo kanakubita ngo abasirikare bakarinda ngo Kagame ngo yakoze byinshi ngo nyuma ya genocide ngo yakoze byinshi ngo Kigali ngo irimo amazu y'ibirahure ngo Kagame ngo yashoye amafaranga menshi ngo mu bikorwa remezo ngo nta kindi gihugu ngo gifite abagore benshi mu nteko ishinga amategeko ku Rwanda ngo nta kindi gihugu cyagira ngo gifite abagore benshi mu nteko ishinga amategeko nko mu Rwanda ngo ariko ngo nta n'ikindi gihugu ngo cyabonye imfashanyo nyinshi ku Rwanda kuri buri muturage ugereranyije na buri muturage per capita ngo ariko ngo niko barimo kwandika ngo umudiplomate I Kigali ngo yatangarije ikinyamakuru ko avuga ko ngo abaterankunga ngo bari bakeneye ngo success story ngo ariko ngo aba bantu b'abaterankunga ngo bahaye inkunga Kagame ngo bibagiye kureba ko uwo muntu barimo gufasha umuntu w'inyeshyamba barimo guha imfashanyo ngo yahindutsemo umunyagitugu uteye ubwoba utoteza abatavuga rumwe nawe opposition agafunga abamunenga bagatorwa n'amajwi 99% muri 2017 amajwi 99% muri 2017 ngo imihanda yo muri Kigali ngo isa neza ngo irakubuye ngo kubera ko ngo polisi ngo iba yatoraguye cyangwa se yatambikanye yatoraguye abantu bose abasabiriza bose baba batambikanye ngo polisi yabatambikanye yagiye kubahisha kubafungira ahantu kuri ngo bigatuma nyine umujyi wa Kigali uba ukubuye bigaragaraga ko ufite isuku ngo nta kubera ko nta bantu basabiriza baba barimo nko mu bindi bihugu polisi bagiye kubafunga ngo umuryango Freedom House umuryango witwa Freedom House wo muri Amerika ngo watangaje ko guhera muri 2014 ngo nibura mu bihugu birindwi byo ku isi u Rwanda rwahiciye cyangwa rwahashimutiye abatavuga rumwe na rwo ikinyamakuru Spiegel kivuga ko iyo Kagame ngo icyo Kagame apfa na Rusesa bagina ari uko ngo Rusesa bagina yamamaye muri filimi Hotel Rwanda ngo Rusesa bagina nyuma y'intambara yahungiye mu Bubiligi nicyo gitangiye kukibivuga cyabuga ukuntu Rusesa bagina yaje kwa yabaye icyamamare ngo nyuma y'intambara ngo Rusesabagina yahungiye mu Bubiligi ngo se yahungiye mu Bubiligi kandi ngo yahungiye mu Bubiligi ngo akora imirimo ijyanye n'ibya tagisi wagura n'inzu ibyo ndavuga ibyo kinyamakuru cyanditse ngo mu kazi ke ka tagisi ngo niho yahuye n'umunyamerika ukora amafilime regisseur ngo witwa Terry George ngo noneho amutekerereza ukuntu yakijije abantu muri Milcoline muri 1994 muri genocide 1994 ngo noneho uyu mugabo ukora amafilime iyi nkuru imugwa ku mutima yumva ni inkuru idasanzwe ngo ayikoramo filime ngo yasohotse muri 2004 Gusosa Bagina yahindutse icyamamare gutyo ubuzima bwe burahinduka aboneka ngo ba, ngo baza ya, aza kuboneka atambuka kuri kuri tapi itukura tapi ruje hamwe na ba Angelina Jolie wo muri za Hollywood wa mudamu witwa Angelina Jolie wo n'uwindi witwa Matt Damon igihe batangaga nyine ibihembo kuri iyi filime yitwa Hotel Rwanda bamubonye kuri tapi ruje naba kimwe hamwe na Angelina Jolie n'uri ya mugabo witwa ngo Matt Damon umuntu we rugomba kuba ari umuntu w'icyamamare mu byerekeye amafilime ndetse ngo filime ikinyamakuru kitwa Shibigere kirongera kikavuga ko iyi filime Hotel Rwanda igisohoka ngo ikigali bayakiriye n'ubwuzu bwinshi cyane ngo barayikunze cyane ngo bayerekana bwa mbere ikigali muri 2005 ngo Kagame yari yicaranye n'uwakoze iyo filime ariwe Terry George umurejiseri wayo ngo Rusesabagina ngo ya profise iyi filime watangira gushyira imbere iby'uburenganzira bwa muntu ngo ari nabyo yahuriyemo n'ibyamamare bya Hollywood ibyamamare byo muri Hollywood nka George Clooney kina amafilime muri amafilime akomeye cyane ngo n'umuyahudi warokotse genocide mu Budage witwa umuyahudi ngo yitwa Eli Wiesel ngo warokotse warokotse cyangwa se genocide yakorewe abayahudi mu Budage niho ngo Rusesabagina yamenyanye nabo ari muri ibi ngibi by'uburenganzira bwa muntu ngo birangira ngo bigitangira ngo Rusesabagina ngo yemeraga cyane Kagame yakore umugabo yakoresheje ijambo ngo shetse ngo donc mu Kidage ngo yemeraga ngo Rusesabagina yemeraga Kagame cyangwa se akamwapresiya nko umuntu yavugaga ko bi ode par bigitangira ngo Rusesabagina yapresiyaga Kagame cyangwa se akamwemera nko umuntu yabivuga ngo ariko uko yagiye agumya kuganira n'impunzi zahunze u Rwanda ngo byatumye afunguka amaso Rusesabagina ngo atangira kunenga ubutegetsi bwa Kagame yise ko ari ubutegetsi bw'igitugu kandi ko ubutegetsi bwe bwihariwe n'agatsiko k'abantu bakeya baturuka mu bwoko bumwe ngo ibyo mwumva aho ngaho muhumbe neza ngo ibyo biboneka muri igitabo cya autobiografike umuntu yakwita ko ari umuntu usanzwe cyangwa se umuntu nome ordinaire donc umuntu usanzwe iki gitabo niko cyitwa autobiografi igitabo cya kivuga ubuzima bwa Rusesabagina ngo niho yanditse ari amagambo avuga ko Kagame ari umunyagitugu ngo ubutegetsi busa ubutegetsi mu Rwanda bwihariwe n'abantu bagatsiko agatsiko k'abantu bake cyane baturuka mu bwoko bumwe ngo rero ngo icyo gitabo cyangwa se icyo gitabo ngo nicyo cyahinduye ngo icyo gitabo ngo nicyo cyamuhinduye umwanzi w'igihugu cyangwa se umwanzi wa Kagame noneho Kagame ngo atangira kuvuga ngo ntidukeneye intwari yakozwe n'abanyaburayi cyangwa n'abanyamerika batangira kuvuga ko ngo nta muntu yakirije muri Milcoline ngo yabakaga amafaranga umukobwa we avuga ko ngo ndavuga amagambo yandikwa na kinyamakuru Spiegel cyo mu Budage ngo umukobwa we avuga ko Rusesabagina atigeze ashaka kuba perezida wa Repubulika ngo kuko ari umubirigi kandi ko adaheruka mu Rwanda kandi akana umukobwa ngo akanavuga ko cyangwa se Rusesabagina ngire ngo ko FLN ngo ari organisation igizwe n'abantu barambiwe ingoma y'igitugu kandi ngo iyo FLN ngo yagiriyeho kugira ngo abantu bakanguke bamenye uko u Rwanda rutegetswe muri 2009 ngo ni ikinyamakuru Spiegel gikomeza cyavuga ko muri 2009 ngo iburuseri ngo urugo rwa Rusesabagina rwatewe n'abantu batazwi ariko nyine basanga atari muhira ngo ibyo ni ngo basanga atari muhira ngo binjiye mu nzu harimo bavuga ko ngo bibye ngo ibinyamakuru ngo bivuga ikinyarwanda cyangwa se amadokima yose basanze ari mu kinyarwanda ngo bayibye n'iki byose bo ibyo byose ngo abantu batazwi bamwinjiriye mu nzu ibyo basanga atarimo noneho ngo ubundi ngo bashaka no kumugongera kuri autoroute iriya mihanda yihuta cyane minini ngo bashaka kumukoresha agisida kuri autoroute iriya mihanda minini cyane y'Iburuseli cyangwa se kuri siyozi iriya mihanda yihuta cyane bashaka kumukoresha agisida ngo bamwicire kuri autoroute noneho ngo ngo bashaka kumukoresha agisida ngo bamwicire kuri autoroute amaze kubona ko ahigwa bashaka hari abantu bashaka kumwica ngo byatumye yimukira muri Texas muri Amerika. Ikinyamakuru gikomeza kivuga ko nubwo Kagame yahagaritse genocide no kugeza mu nkiko abayigizemo uruhare ngo abanenga leta ya Kagame bavuga ko amateka atavugwa uko ari kuko ngo leta ivuga ko abishwe ari abatuti gusa naho ababishe akaba ari abahutu ngo ibyo ngibyo rero ibyo ngo umuntu wese ugerageje kuvuga ukundi kubivuga ukundi arabizira ni kuvuga ngo ugerageje kuvuga ko n'abahutu bishwe arabizira ngo nacyo ngo umuririnji Kizito Mihigo ngo yazize ubwo yasabye ko abantu b'abahutu bishwe muri 1994 ngo nabo bakwibukwa abantu bo bwoko bw'abahutu ngo bishwe muri 1994 nabo bakwibukwa ngo yarafashwe arafungwa yicirwa muri kasho ngo urubanza rwa Rusesabagina rurimo kubera mu Rwanda uru rubanza ikinyamakuru kibona ko nta kindi rugamije usibye gucetegesha Rusesabagina kikanarangiza kivuga ko naramuka akatiwe azapfira mu munyururu ngo atazawusohokamo ari muzima ubwo ndekandekera aho ngaho ubwo nibyo ngibyo by'ingenzi nabashije kubatohereza muri icyo kinyamakuru ibindi bavugaga nibira byo muri Mirikorine murabizi ngo ndumurumva iyo byose mwumva ko ibinyamakuru byinshi mu bihugu bitandukanye bifite uko bibona cya kibazo cya Rusesabagina na Kagame mwumva murumva uko bagisobanura ntabwo ari kuri biraba bidusobanura mu nyamakuru by'u Rwanda biraba nyamakuru bya Kagame ikintu babisobanura ntabwo ariko abanyamahanga babifata bo bafite ukundi kuntu ikibazo bakibona nibyo ngibyo nashaka kubasomera murakoze rekame ijambo Jean-Pierre watwumva
ndabumva Edouard
iyo watanga igitekerezo cyawe ijambo ni ryawe
ya urakoze cyane usobanuye nyine udusome ibyanditse muri icyo kinyamakuru cyaho ngaho mu gihugu cy'Ubudage ibyo byose ibintu banditse ni ibyo dusanzwe tuzi ko ibintu byagiye bigenda mbese bavuze amateka ya Rusesabagina bagiye bavuga nyine ibyagiye bimuranga bavuga n'uburyo yagiye yangana atumvikana na Kagame ku 111 ariko urumva ibintu byinshi byari bizwi nkatwe twari dusanzwe tubizi uko byagiye bigenda igenda niyo cyaba cyanditse ibintu biri speciale ariko ikibazo si uko cyandika ibintu bidasanzwe ikibazo nuko icy'ingenzi nuko ibi bintu byose amayeri amanyanga ya Kagame na FPR ye cy'ingenzi nuko bijya mu nyandiko buri nyandiko ni ikintu gikomeye cyane kibika ibintu donc amakuru ari mu nyandiko nta simangana kandi ibi bihugu byose bikabigiramo uruhare kubera iki kubera yuko ibi bihugu bikomeye harimo Budage nyine harimo Ubwongereza harimo Amerika harimo you know ibi bihugu byose bikomeye ko bimenya amanyanga yakozwe na kare agatsiko yakozwe na Kagame na gatsiko ke kugeza ubu ngubu urumva hari ibintu byinshi bitavugwaga ubu ngubu bisigaye bivugwa ibyo rero bigira ngaruka ki ingaruka bigira nuko ibi bihugu byose bisanzwe biha amafaranga kare agatsiko bimenya yuko amafaranga bagaha arayo guhemukira abantu ngira ngo izongero uhere ku byo bakorera Rusesabagina mu by'ukuri nkuko icyo kinyamakuru de Spiegel cyabyanditse urumva ko gisobanura neza nabo kibwira n'abaturage cyane cyane mu rurimi rw'Ikidage kugira ngo nabo bumve neza amafaranga bafashisha igihugu cy'u Rwanda aho ajya atari ukuvuga ngo yenda ngo u Rwanda ngo rwateye imbere ngo ni ukubera ngo ifashanyo hano mu Bwongereza aho barajyaga bavuga ngo amafaranga ngo bafashije u Rwanda ngo ya developed ngo igihugu ngo Kigali ngo isigaye ngo isa ngo kitasaga ariko ibyo ntibihagije kubera yuko iyo abaturage barira bababaye batagira amazi yo kunywa barangiza bakatubwira ngo hari amazu meza ibyo mu by'ukuri bumva ko ntaho bihuri iki kinyamakuru rero kibwiye abadage cyane cyane abaturage basanzwe bashoboye gusoma nabo bakiyumvira ibyo batari bamuziho ibyo batari bazi kuri Kagame n'ubugome bwe ni byiza kubera yuko amafaranga bafashisha ibihugu hari gihe bavuga bati ntago twaya amafaranga ibihugu bikize bifashisha bikenye biravuga biti nishingano ni nkuko nabyo ni nkuko ibihugu bikize bitunga abaturage babyo ntihagire uwicwa n'inzara nabira bihugu bikenye rero niko bavuga bati ntago dushaka ko abantu bamera gutya indwara zibica z'ibyorezo ntago dushaka yuko abakozi babura umushahara ndagira nkubwire yuko buriya iyo urebye neza ibi bihugu nuko yenda abantu batabisobanukirwa neza cyangwa se ntibigaragare neza ariko nubwo biha amafaranga biriya bihugu bikenye ariko nko mu Rwanda iyo urebye neza usanga bifite uburyo ibi bihugu bikize byagiye bigabanganya serivisi bigenda bifasha mu Rwanda urabizi ko nka Amerika ikunze gufasha cyane mu kintu cy'ubuvuzi nubwo bafasha n'ahandi ariko buriya buri gihugu usanga gifite ahantu gikonsantra ingufu za nyinshi n'amafaranga kugira ngo bifashe igihugu nk'u Rwanda urabibona ubuvuzi cyane cyane bufashwa na Amerika buriya mu Rwanda iyo urebye neza nka Britain ubwongereza nabwo bukunze gufasha buriya mu bintu bijyanye na education ariko ntibivuze ko badafasha n'ahandi ariko buri gihugu kikagira nyine ahantu gifasha cyane ubwo Britain rero ubwongereza bukunze gufasha muri education ubudage wasanga mu itangazamakuru ububirigi nabwo wasanga mu bintu bya administration ububirigi bugiramo uruhare noneho n'ubuhorande urabizi ibintu by'ubutabera biriya bintu bya security bya police biriya byose ni imfashanyo ubuhorande bugira gutanga amafaranga cyane muri biriya by'imanza n'iki byose noneho ndakeka n'ubuyapani harimo n'ibindi byinshi ariko buri gihugu kigiye gifasha gikurikije ukuburyo biba byagabanganye n'ahandi ariko biyashyiramo ariko buri gihugu kikibandaho ngaho so ubwo rero nk'ubwo iyo ubudage buhagurutse bukaba buri kumva ko abaturage bari kumva icyo batangira amafaranga yabo ubwongereza nuko ubufaransa nuko Amerika nuko za Canada zo byose ubwo ni cyerekana yuko kariya gatsiko kari ku mutirimuko kuko abi bihugu biramutse bihagaritse ifashanyo niyo bitafasha leta ariko n'imishinga bafite bakavuga bati imishinga turi gukora turayigabanya nabwo haba ikibazo kuko abenshi abakozi bahembwa mu Rwanda ni abakorera ibi bigo bifashwa n'ibi bihugu kandi abo bakora bose batanga imisoro ariyo misoro ariyo ikoroniza abaturage nyine imisoro ijya muri leta ya FPL noneho nuko bako na proje bafite ibi bihugu bigiye bifiteyo byose urumva ko bihita bita bigabanura ingufu n'imisoro abakozi bakoramo batangaga ikagabanuka ukumva icyo gihugu kigenda gihungabana gutyo rero ibintu by'inyandiko gusohora ibinyamakuru nk'uku nguku ntabwo abantu bakwiye kubikinisha ariko niho hantu heza hambere burya twebwe muri Afurika uziko dukunze gusoma cyane nk'uko abazungu babikora ariko burya umuntu ushaka kuguhisha ikintu wese akiguhisha mu nyandiko so ubwo rero icyo nge nabivugaho nuko abadage nabo bamaze gusobanukirwa neza nk'uko abongereza bo rwose biri ku mugaragaro murabizi iki gitabo cya Michel Arong kiri cyasohotse ariko hari na hari hanabanje na ziriya za Untold Story imaze igihe isohotse donc n'abantu benshi na Judy Rivera kiriya gitabo cye murabona ko ari ibintu byose bigenda byerekana ko kariya gatsiko kagenda kajya hanze gahoro gusa abazungu ntibahubuka babanza kubishyira mu binyamakuru nk'uko bakumva na commentaire z'abaturage bakumva uko abayobozi babivuga bakumva mbese buri ruhare rw'umuntu rukagira icyo rubivugaho rero hari abantu babibona bakagira ngo ni ibintu byoroshye iyo umuntu ari kwandikwa mu binyamakuru nk'uku mu ndimi zitandukanye mu bihugu bitandukanye abantu bakabikinisha bakagira ngo ni ibintu byoroshye ariko mu by'ukuri niko guhirima kuko icyari gikomeye kwari ukugira ngo twumvishe aya mahanga ko Kagame cyangwa FPL ye mu by'ukuri yagize uruhare mu bwicanyi none nibwo batabyumva ariko ibyo ari gukora ubu ngubu bihita bigaragaza yuko wa muntu ari umwicanyi koko nkuko byavugwaga abatari babizi bakabimenya bakamenya ko ari umwicanyi kuko nta tolerance agira niba ushobora gufata umuntu wa rusesa bagina ukamurega ubuterorizme kandi uzi neza ko ahatuye hari hazwi uburyo mwamusatse mukabura ibimenyetso bamusatse bakabura ibimenyetso barabizi so ubwo rero kugira ngo bamwigirizeho nkana bihishwe ibyo byari kuba ari ikibazo ariko kuva bijya hanze noneho nakuriya twavugaga duti ahubwo Kagame ni wa watangije genocide uziko byatangiwe kuvugwa cyane n'abantu bari muri FPR cyane cyane bagiye bayivamo bavuga bati wahanuye indege ya Habyarimana niwe watangije genocide bakabihakana bavuga bati genocide yarateguwe itegurwa n'abantu n'ubutegetsi bwari mu gihugu ariko ibi byose birerekana yuko ibintu byose Kagame yavuzweho kuva na kera ko bahita bemera nabo ko nta kubeshya guhari kuko niba tashobora gutorera abo bakora abamunenga akaba atatorera umuntu nka Rusesabagina nawe umenye ko ya ahantu muri Miricorine ntago birya nubwo bagira ngo ni filime ariko bari abantu bo yakijije ni ibintu byanditswe bizwi no kuba byarasohotse muri filime nibyo ariko birazwi kandi abo bantu barahari so ubwo rero kuvuga ngo niba adashobora gutorera umuntu nkuriya cyangwa se akamubeshyera n'ibyaha atigeze akora urumva ni ikibazo gikomeye kugira ngo nyine n'ibihugu bimenye ikindi ni uko yenda nari nshatse kuvuga ni uko kubyerekeranye na kuri ya mukidinapinze ikindi kintu kinakomeye buriya abantu yenda batavuga cyane Rusesabagina yashobora kujya i Burundi numvise no mu kinyamakuru babivuga kuko yashobora kujya i Burundi ni bisanzwe rwose gutembera mu gihugu cyari cyo cyose nta cyaha kirimo aho wajya hose ariko uburyo yagambaniwe n'umuntu wiyita abya niba ari musenyeri bishop urumva ko nabyo ni irindi bara rikomeye yagiye nk'umuntu usanzwe kandi agenda yizeye inshuti umuntu w'umu bishop urumva ni umuntu abagiriye icyizere noneho ubwo ugasanga ko we uwo muntu wita bishop wemera kugurwa n'igihugu kugira ngo agambanire umuntu ubwo ukumva ari scandal donc urumva ko Kagame arimo arashuka n'abantu b'abanyamadini ngo bajye gukora ibyaha nk'ibyo akora mbese bamufashe gutekinika bamufashe kwica abantu bamufashe kubahemukira nk'uko nguko abanyamadini kandi mu by'ukuri ni abantu ibihugu by'Iburayi byizera kuva na kera kose n'ubu ngubu umuntu ugera ku rwego rwa bishop ni umuntu agombye kwiyubaha akubaha n'abandi ariko iyo ushobora kumushuka nka perezida cyangwa ubutegetsi bubi bukagushyira mu cyaha nka kiriya kame urumva ko ari ibintu biba birenze urugero iki kinyamakuru rero rwose kigakora neza kirasobanurira abadage hano naho birimo birasobanuka neza abaturage barimo barabyumva neza n'abayobozi bamwe na bamwe batari babizi bivuze ngo ibyari byihije byose agatsiko kakoresheje FPR yakoresheje Kagame nk'uyihagarariye byose biri kugenda bijya hanze kandi bigera mu nzego zose ku buryo muzumva nyine umunsi umwe yarindimutse ariko yarabonye ibimenyetso biteguza nge ndumva Edouard aricyo nabivugaho ariko cyane cyane nashimira rwose aba bantu bari kugerageza kwerekana abaturage babo b'ibihugu by'Iburayi batanga imisoro ikajya gufasha umuntu wica abantu umuntu urenganya abantu mu kariya kageni ni ikintu kiza rero ndumva twakomeza nicyo nabivugaho urakoze Edouard
urakoze cyane ubwo ni inkuru nayo nabatoreje kugira ngo unyine mumenye uko ibintu bimeze ko ahandi babibona ikibazo ko nababwiye ko kiriya kintu Kagame yakoze kizamugwa nabi cyane kubera ko isura isigara mu mahanga isura isigara mu mahanga mu banyapolitike muri communauté internationale nuko Kagame ari umuntu w'umuteroriste umuntu ukoresha ibintu byo gushimuta bidasanzwe kiriya cyo kugisibanganya ntago bizamukundira urabona ko amahanga yose ibinyamakuru byose byo ku isi mu bihugu bitandukanye nicyo bagarukaho igikorwa yakoze bakita gushimuta rero kugira ngo azagikire kiriya kintu ntabwo bizamworohera kandi kugira ngo ukore kiriya kintu cyo gushimuta muri umunyapolitike kugira ngo uba ntabwo kugira ngo abantu bazongere kuguhereza ikiganza bagutumire bakubahe bagire gute ntabwo sindi ko ntabwo ari ibintu bizo ntabwo ari ubyoroshye kuko ni icyaha yakoze gikomeye cyane ibirebintu yakoze ni ibintu bitabaho mbo ikiganza cyacu kiraba kigufi
gatoya urumva ni ibintu bitabaho bitanakwiye kubera yuko niba tuvuge Rusesabagina afite ubwenegihugu bubiligi akaba nizewe yarabonye residence yo gutura muri Amerika urumva ni umuturage rero nikuvuga ngo niba umuntu nka Kagame ashobora gutinyuka gakora bya bintu nikuvuga ko yabikorera numwe ndoko ni nkuko bikorwa numwe n'igihugu w'ababazungu kandi ababazungu nubwo bagira bashobora nabo kubona umuntu w'umwanzi bakaba bamufata bakamugira ariko haba hari imimenyetso nyabyo bigaragara so ubwo rero nikuvuga ko bagarukiye kuri Rusesa bagina ni ukuvuga yuko ubwo baba bemeye yuko n'umuntu w'umuturiste uvuye yenda mu Budage wigiriye kwitemberera kwirebera ingagi cyangwa se uvuye mu Bwongereza na ubwo abari ni ukuvuga ko abari ashobora gufatwa igihe icyo ari cyo cyose kubera uriya yari umwenegihugu wabo kandi bagomba kumurengera iyo tubonye ubwenegihugu ndakeka ko naho ngaho ari uko hano uba usinyanye n'ubutegetsi n'irwa yariya yuko uri protege nkuko wa protejwa n'undi mwongereza kandi ahuri hose ntagari ukuvuga ngo ni mu gihugu gusa ahuri hose ubwo ugomba guprotejwa n'amategeko yabo noneho rero ubwo kwica amategeko yasinyiwe hano muri New Europeyene cyangwa igihugu kiri muri New Europeyene naho ngaho bibera ikibazo kari agatsiko kisenya kandi twe tujya inama tugira ngo tubabwire ati mureke ibi ariko ntikabyumve sorry nari nguciyemo ariko nicyo ngira ngo nongereho
urakoze mu kinyarwanda baravuga ngo umugezi w'isuri ngo urisiba reka dushake umugezi w'isuri urisiba reka tushake Serugendo hari inkuru agomba kuduzengura Serugendo uratwumva
yego ndabumva urakoze cyane kabagema ndagusuhuje ntuje na mugenzi wanjye Jean Pierre na Santari Nyange namwumvise kariho na Serge ubwo dufashije mu kubyuma nkaba rero mbashimiye kuba mwanumiye urakoze
urakoze Serugendo twagutumiye kubera ko hari inkuru yasohotse nta nubwo ari inkuru imwe gusa hari tuzi neza ko mu mwaka wa 2020 umwaka ushize hari ari umwaka wabaye umwaka mubi cyane ku byerekeye ubukungu ibihugu byinshi byarahombye amasosiyete menshi arafunga amabanki yagize ibibazo hirya no hino mu isi ukora mu bintu by'amabanki urabizi neza ariko turabona ko nka Banki de Kigali ivuga ko yungutse amafaranga arenga ayo bibungutse mu mwaka wa 2019 wari umwaka usanzwe ariko 2020 wari umwaka wa COVID ariko bakatubwira ko ariho bungutse menshi kurusha 2019 hari n'indi banki imaze kwandika mu kanya ko nayo ngo yungutse amafaranga menshi yo mu Rwanda ngo aruta ayo muri 2019 tukibaza rero tuti ibanga ni irihe ari amabanki yo mu Rwanda afite Banki de Kigali ni banki imeze ite eske watubwira daboro ibibazo byabaye mu mabanki mu ibibazo amabanki yagize muri rusange amabanki yagize ibihe bibazo mu mwaka wa 2020 kubera COVID 19 none se niba amabanki yaragize ibibazo niba bihari koko ibanga ry'amabanki yo mu Rwanda yaba ari irihe niba ahandi wenda amabanki yaragize ibibazo ariko bakatwereka ko nta bibazo bigeze bagira bungutse reka tuguhe ijambo uduhe igitekerezo cyawe kuri iyo nkuru ijambo ni ryawe Serugendo
urakoze cyane Edward Kabagema narayibonye article narayibonye mu gihe babyanditseho niyo ari Banki de Kigali ari n'indi banki yitwa ngo I&M Bank nayo yavugaga ko yabashije kubona inyungu irenze iyo babonye umwaka ushize mu 2019 noneho iyo nyungu ntabwo yari nini cyane bavugaga ko ari miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda ariko Banki de Kigali yo yavugaga ko yabashije kubona inyungu ya miliyari 38 ikintu rero natangira nkubwira ni uko amabanki nk'uko n'andi makampani yandi yose asanzwe akenshi yunguka mu gihe n'abakiriya babo n'abaturage muri rusange nabo baba bafite ubwo bushobozi bwo gufata inguzanyo barangiza bakishyura n'inyungu avikentere icyo gihe za banki zibasha kuko gukorera amafaranga yaba ari za banki n'andi makampani cyangwa se za asiranse ibintu nk'ibyo ariko ikigaragara ni uko buri gihe muri mu byo mu Rwanda nuko niyo banatanga amakuru cyangwa se bari gusesengura usanga badatanga amakuru yimbitse cyangwa se yuzuye ku buryo ari nabyo bihita bituma umuntu yakwibaza niba imibare bari gutanga amakuru bari gutanga abarayukuri kuko ntabwo baba bavuga mu byukuri uburyo muri uyu mwaka babashije kuba babona inyungu irenze iyo babonye mu 2019 noneho kandi barangiza bakongera kwivuguruza bakavuga yuko ngo nubwo bagizweho n'ingaruka z'icyorezo cya COVID abakiriya benshi babo bamwe na bamwe benshi bavugaga bageze nko muri barenze 40% bari basabye yuko baba boroherejwe kwishyura amadeni abandi bo indi abandi byaranabananiye kuba bakwishyura hari za business abantu bakora ubucuruzi buciriritse bari bafiteyo amadeni na konti zabo none ntibabasha kuba bakomeza kwishyura ayo madeni aho rero niho ikibazo nyine kivira kuko urumva barakubwira yuko bagizweho ingaruka none barangiza bakasobanura yuko binjije ayo mafaranga ariko ntiberekane uburyo bashobora kuba barabashije kubona inyungu irenze iyo bari barabonye uretse yuko bishoboka kuko hari igihe hari ibintu bita umuntu agerageje kubyita mu Kinyarwanda kubivuga mu Kinyarwanda ya hari ibyo banke centrale isaba andi mabanke asanzwe byo kubabwira ati niba mugomba kugenda mushyira amafaranga ku ruhande ashobora kuba yagoboka banke ikabitagwa mu gihe habayeho ikibazo kijyanye n'ubukungu nka crise financière nk'iyigeze kuba nko mu 2008 murabyibuka cyane cyane hano muri Amerika cyangwa se ikavuga ati mu gihe abafashe amadeni bananiwe kuba bakwishyura noneho ntusange nk'amafaranga abandi bashobora kuba barashyize muri za banke bashobora kuba batayabona kubera ko urumva banke ifata ayo mafaranga nayo ikayacuruza nuko igenda nyine iyacuruza yakuramo ikagenda ikuramo inyungu icyo rero nibyo bishobora gufasha na za banke zimwe na zimwe ukavuga uti okay ubwo noneho tubona yuko iki cyorezo cyabaye tugiye kugenda kugabanya amafaranga yasohokaga nabwo ni ubundi buryo bwo kuba bashobora kwerekana ko binjije menshi arenze babonye inyungu irenze iyo baba baragize mu mwaka ushize bashobora gufata nk'icyemezo cyo kuvuga kiti reka turebe amafaranga yacu asohoka amafaranga tuvuge y'abakozi reka turebe ukuntu twagabanya nk'abakozi noneho dukoreshe ikoranabuhanga turebe ukuntu twasaba abakiriya bacu kuba noneho bazajya bakoresha wende telefone ibintu biri otomatiki bakajya kuri interineti bakaba babona serivisi zimwe na zimwe ibyo bikafasha nka banki kuba yagabanya nk'abakozi bagombaga kwita kuri ibyo ngibyo cyangwa se n'andi n'ibindi basohoragaho amafaranga yaba ari amabiridingi amazu bakoreramo yaba noneho bakicara bakareba bakavuga bati kuko uyu mwaka tubona dushobora kuzagira tutazinjiza amafaranga ubundi twateganyaga kuba twakwinjiza kuko byanze bikunze iki cyorezo kizagira ingaruka kiriya bacu none abakiriya bacu bakaba batabasha noneho kuba batugana cyangwa se batwishyura icyo gihe nabo rero bagatangira kureba ukuntu bashobora kuba bahita bagabanya bakavuga bati okay reka dufate icyemezo cy'uko n'abakozi aho kugira ngo tubasabe ko tubahagarika none reka tubapropose yuko dushobora kuba twagabanya imishahara yabo reka tube twakuraho agahimbaza musi ubundi dusanzwe tubaha nk'umwaka iyo urangiye ibyo byose ubundi mu by'ukuri bagombye kwerekana bati okay niba warabashije kwinjiza amafaranga inyungu irenze iyo wari warabonye byagenze gute wakoze iki byabaye kuba warabonye abakiriya benshi se wabigezeho kubera ko wabashije gukoresha tekinoloji wabigezeho se kubera wagabanyije amadepanse wakoraga expenses ntabwo ibyo byose bo babivuga ku buryo hari igihe ushobora no kwibaza ukavuga uti se iriya mibare ubundi mu by'ukuri bayigezeho gute urumva ko bo bahita bavuga ibyo ngivyo noneho bo barangiza bakerekana no buryo iyi covid yabagizeho ingaruka n'icyo ngicyo nabonye ku buryo akenshi usanga nino mpamvu tujye dukunda gukoresha rira jambo nyine ngo ugutekinika usanga abayobozi yaba ari abayobozi b'igihugu cyangwa se n'abayobozi ba za company zimwe na zimwe hari igihe usanga batatanze umucyo w'uburyo iyo mibare yabo bayigezeho metode baba barakoresheje ese byagenze gute kugira ngo uvuge ko byiyongereye 5% 8% miliyari zimizi ntabwo mu by'ukuri babashije kubigaragaza n'icyo ngicyo namira nkuvuzeho kuri iyo ngingo ubwo nareka na bagenzi banjye nabo bakagira icyo babivugaho urakoze
urakoze ndumva nta Jean Pierre cyereka niba hari ndumva nta jambo mfite kuri icyo kibazo ndumva Jean Pierre niba hari igitekerezo ufite wagitanga ubundi tugasaba Serugendo niba hari ibindi bisobanuro afite kuri iyi ngingo akaba yabitanga noneho tukamureka akigira mu bye Jean Pierre jambo ni ryawe
ye urakoze Duari arakoze na Denis Serugendo waje muri iki kiganiro ndumva nta bintu byinshi nayivugaho gusa mu byo avuze muri ibi bintu byo gutanga amakuru nta atizewe ndumva ari ibintu bizwi kubera yuko urazi biriya bintu batekinikaga byo gukora ama statistics bavuga ngo hari gihe bavugaga ngo u Rwanda ngo ubukungu bwarwo ngo rwiyongeraho ngo 8 ngo ku ijana ngo bwiyongeraho 8 cyangwa 8 n'ibice bingahe buri mwaka nyine ukabona ko ari ibintu byo gutekinika aho iryo jambo ryanaturutse nyine urumva ibyo avuze rwose ndemeranye nawe ntabwo nabivugaho byinshi ndibuka ko hari ikinyamakuru cya hano hari Financial Times kigeze nacyo kubitangaza cy'uko mu Rwanda batekinika bashyira batanga statistike zitari zo kubeshya rero ndumva ibyo avuze rwose byerekeranye n'amabanki ubundi cy'amabanki aberaho ateganyiriza nayo kugira ngo abantu biteganyirize niba habayeho crise agoboka abantu mu buryo nyine hataba nyine crise ihambaye cyane cyangwa ngo ibiciro bihite bimanuka ku kanya bakagenda bakora ku buryo nyine umunzani w'ibiciro cyangwa w'ibintu bikenerwa utagwa cyane bikajya bigenda gahoro gahoro ntihabeho crise ihambaye ndibuka umuntu uza mbere hariho kira kintu nk'igiciro cy'ikawa babona ikawa tukiri mu Rwanda ngiye nkiri mu Rwanda ndibuka ko igiciro cy'ikawa burya twenze kuvaho kigura 120 ariko burya ntago cyapfaga kugabanuka n'isoko ryaryo ryagabanukaga hanze ariko wasangaga bashobora kugabanukaho yenda 5 ntusange ikiro kigabanuka cyane kubera nyine amabanki hari cyakora kugira ngo umuturage nyine atagwa hasi cyane ariko ubwo urumva bo niba bashyiramo ibintu byo kubeshya nyine n'ibyo terambere nyine usanga rimwe na rimwe nta niri hari ari ukubeshya kugira ngo amahanga nyine abizere yenda abe yabaha inguzanyo cyangwa abahe andi mafaranga y'ubuntu so ndumva ibyo Deni avuze rwose nta kintu cyinshi nabijyaho impaka ariko byinshi ni ukuri
urakoze Jean Pierre nanjye nakongera akantu gatoya we nta fe gato cyane kajya gusa nabyo ariko kari mu burezi uyu munsi hari imibare cyangwa se ejo hashize hari imibare yasohoye muzereza covid irangiye batubwiye ko nakonona ntago yarangiye nuza amashuri amaze gutangira kongera gutangira batubwiye ko ngo hari abana 10% bataye ishuri none twabarisha umubare w'abana bari muri primaire no muri secondaire tugasanga nabana hafi 3,300,000 twabarisha 10% tukabona ko mu Rwanda kubera covid 19 hari abana bataye kubera ingaruka za covid 19 hari abana 330,000 bataye ishuri noneho kubera ubukene nyine bwatewe na covid kwa noneho ejo bundi iyo mibare nta kintu na kimwe guhera mu kwezi kwa 10 amashuri atangira nta kintu na kimwe nta hantu hamwe bigeze batwereka leta ko hari ikintu yakoze cyo gufasha abo bana ngo bagaruke mu ishuri nta hantu na hamwe nta programme nimwe leta dimwe no guverinoma centrale bigeze berekana ko hari ikintu bari gukora kugira ngo bafashe abana kugaruka mu ishuri haba kubafasha no kugira gute no kubasayidira mu byerekeye amafaranga nta kindi kuko icyatumye bava mu ishuri ni ubukene batarisubiramo ariko ejo bundi ministre ndumbe ejo hashize ministre yagize gutyo aratubwira ngo noneho ngo bataye ishuri ngo ni 5% none se ko batubwiye 10 kwijana aho batanu kwijana bagihi ko nta kintu bigi nta bya bindi se rugende bavuga ati ntago bajitifiye ngo batange impamvu imibare gabanutse cyangwa yongereye ko batigize batubwira bati leta irimo gukora ibi nibi none ibyo leta yakoze byagize ingaruka nziza byatanze umusaruro dore abana noneho babandi barataye ishuri baragabanutse gufata imibare akayitura ngo gusa nta gisobanuro ntaki aterekanye impamvu abana bagabanutse urumva ko ni ibintu byo gutekereka kubera ko kufata imibare ukayitubya ukayitangariza abanyamakuru ku musaha nta mpamvu byo ni ibintu byoroshye imibare idafite igisobanuro urumva ni byo serugendo yavugaga serugendo reka ngusubize ijambo niba hari igitekerezo waba utatanze wibagiwe wagitanga warangiza ugasezera kubakunzi ba radio itahuka kubakurikira ikiganiro cyacu ukaba wajya mu byawe ijambo ryawe serugendo
urakoze cyane Edward kandi rero ubivuze neza ibi ngibi ni birya abanyarwanda bamenyereye cyane cyane twebwe tumenyereye nuko tuba tugomba gukomeza kubibereka yuko abanyarwanda bamaze kubimenya yuko ibintu byabo buri gihe batangaza akenshi usanga ari ibyo kugira ngo bivuge ibigwi noneho ugasanga hatari mu kuri cyangwa se ntiberekane uburyo ibyo ngibyo baba bana bigezeho kugira ngo babe babashe nyine ku no kuba banyumuza n'uwashaka kuba yakwibaza ku byo batanze mugenzi wanjye abivuze neza kirya kinyamakuru cya Financial Times kigeze kubigaragaza ubwo bavugaga yuko bagize ngo bagabanyije ubukene cyane ahubwo bwariyongereyeho kugira ngo bugabanuke kubera uburyo bagiye noneho bakazajyabo bamanipira ibipimo ni makuru ishobora kuvuga uti ngewe ndagira ngo nze kubona imibare y'iminsi noneho barangiza bakagenda bakamanipira ibyo bitaga nk'igitebo babaraga ukavuga ati umuntu kugira ngo abeho akeneye indyo imeze gutya indyo yuzuye igomba kuba irimo ibiri noneho bo bakagenda bahindura bakavuga bati okay si ngombwa yuko umunyarwanda twamubareye yuko arya imbuto turakuramo yuko umunyarwanda mu ndyo ye hagomba kubonekamo ibijyanye amata cyangwa se n'ibindi bikomoka ku matungo noneho bigatuma bigaragara yuko urumva niba usinze ibigori n'ibishyimbo gusa bigahita bibagaragaza yuko ubukene babugabanyijeho 32% kandi atari ibyo ahubwo bwariyongereye twebwe rero tuba tubizi noneho kubera ko twebwe tuba tuzi ukuri ni nayo mpamvu tukunyomoza tukabivuga ariko iyo bivuzwe noneho n'abantu bafite na kiriya kinyamakuru kizwi bari batana kwitwaza ngo ni uko barwanya ubutegetsi bw'igihugu cyangwa se ngo ni abanyarwanda batifuriza neza ubutegetsi buriho kana kuko ukuri bigatuma binahabwa mu by'ukuri haga agaciro icyo narangirizaho rero ngendeye nko ku mabanki yo mu Rwanda ikigaragara nuko no mu banki yo mu Rwanda aracyari hasi cyane unagereranije niyo wanagereranya n'ibindi bihugu mu by'ukuri byo muri Afurika ikigaragara nuko aracyafite ubushobozi buri hasi kandi noneho ugasanga anagifite atabasha no kugera no ku baturage benshi kuko nka buriya BK icyo narubwira Banki de Kigali niyo banki nkuru iri mu Rwanda kandi nayo ikaba itaza muri banki 190 zikomeye muri Afurika 190 urumva yari ku mwanya w'190 na kabiri ubwo rero urumva yuko nabo baracyafite urugendo ntabwo ari ikindi uhita ubona nuko inyungu batanga amadena afite inyungu bakaka inyungu iri hejuru cyane ikindi ugasanga abaturage bo hasi batabasha kugira ibyo nakwita access to credit ubwo urumva ababasha kuba babona n'ibisabwa kuko akenshi baba basaba yuko aba kugira ngo abantu babone ni deni riciriritse rwose bagomba kuba bafite ingwate noneho bigatuma abaturage bo hasi batabasha mu by'ukuri kuba bagira iyo access yo kubona ideni noneho nibinafashe na za banki nabyo nyine gukura kwaguka kugira abantu benshi ubasha kuba babasha nyine kuza kukugana bakakwiyambaza ukabaha amadeni ashobora kugenda buhoro buhoro abakura no mu bukene cyane cyane nk'abarya baba bafite ubucuruzi buciriritse usanga rero n'amabanki ya muri kiriya gihugu ataragera kuri urwo rwego ikindi rero ukanasanga aguma mu Rwanda gusa kandi urumva mu Rwanda ni ukuvuga ati muri miliyoni 12 abafite ubushobozi bwo kuba babasha no kubitsa muri banki n'ibanga muri miliyoni 12 ubwo dukuremo n'abana ubwo numara gukuramo umubare w'abana bari hasi y'imyaka bafite akazi cyangwa se bashobora gukora bari hasi ubwo bari hasi imyaka 16 sinzi imyaka mu Rwanda bavuga ko umuntu yakora Rwanda ari 16 cyangwa 18 ubwo murankosora niba nibeshye noneho ubwo urumva noneho muba imibare yabisigaye noneho nabashobora rero kuba babitsa ubwo ni ukuvuga ngo bafite ubushobozi bashobora kuba bakora bashobora kugira ikintu basagura nabo ugasanga umubare uracyari mutoya ku buryo rero usanga nta na strategy nziza donc ibyo bita growth strategy kuba nabwo bagenda bavuka nko kujya no mu bindi bihugu cyane cyane ugahera nko kuri mu bihugu by'abaturanyi ibihugu biri muri East African Community ni miliyoni maze kugera muri miliyoni 150,000 ubwo nkabo bagombye kubabonamo nk'abakiriya bakajya nabo kuba babasha gukonkiranzanya nabo muri Kenya nabo muri Tanzania nabo mu Burundi muri Uganda cyane cyane ko bashobora no kuba banafite na ibyo twita donc pouvoir d'achat ubushobozi bwo kugura ubushobozi amafaranga kurenza rimwe na rimwe nk'abanyarwanda benshi usanga rero nabo urwo rwego batari barugeraho ni naho ubundi mu bindi bihugu byateye imbere nk'ibi ngibi hano amabanki nyine aho ukuntu akora iyo igihembwe kirangiye nka kuriya basohoye iriya mibare kubera ko uba ugomba kuyitangariza yaba ari abakiriya bawe yaba ari n'abarya bafite n'imigabane the shareholders ni naho ugomba kubabwira noneho strategy ni naho utangira kugenda usobanura uburyo iyo mibare niyo uvuga uti twebwe dore twungutse amafaranga angana gutya kugira ngo unagende unareshya abashobora kuba bazaza gushyiramo amafaranga cyangwa se kuza kuba abakiriya banyu ugomba noneho no gufata nk'uriya mwanya akaba bakanasobanura neza aho uko byagenze strategy mwakoresheje noneho mukanerekana n'icyo muteganya gukora ukavuga uti mu mezi atatu ari imbere turateganya ibingibi noneho midterm plan mu mwaka teganya ibingibi ariko dore noneho no mu gihe kirekire long term plan dore ibyo duteganya turateganya kuza expand turateganya kuzagenda tujya mu bihugu bituranye nabyo turateganya kuzongera umubare dore uburyo tuzagenda kujya noneho no kuri barya baciriritse tugatangira kubintroduza kuri ku ideni mu gufata ideni mu kumanaginga neza ideni amafaranga yabo mu kubafasha niba ari abahinzi uburyo dushobora kuba twabageraho niba twabageraho mu makoperative niba ibyo byose noneho akamera nk'ubyerekanye ariko usanga nka hariyaho rwose ntabyo bakora ni nayo mpamvu rero umuntu ashobora kuvuga yuko bikiri hasi kandi ugasanga nanone na systeme ariko yubatse kubera sinzi ko nabo baba bafite n'ubwo bwisanzure bwo kuvuga ko bashobora gukora independent none batagendeye ku byo uburyo leta iri bubivugeho cyangwa se ugasanga na leta ifitemo ukuboko kunini ariyo igenda ishyiraho bariya urabona nk'uriya mudamu utegeka beka niba ari mwene wabo naba wanda bafitanye amasano na ba Kagame nibyo rero nabyo icyo kintu cya kene wanyu inaha bavuga ko ari nka icyo gushyiramo abantu yego bashobora kuba bafite barize ariko nanone ukibaza ati se uwo muntu ubundi leta kuki yagombye kuba ariyo genda kumugira ubundi board of directors ni bo bagombye gushyitamo nk'uwo muntu ubishoboye bakaba banamuha n'abandi bazagenda bamufasha aho kugira ngo leta usange buri gihe imeze nk'aho ariyo ibikontrola cyane kuko bituma nanone za banki zitabasha gukora neza. Mumbabarire navuze menshi nibyo narangiza nongeraho cyane cyane ko usanga n'amabanki yahari ya nyine ni nk'izo ngorane umuntu ahita abona ko baba bafite ko nta gahunda ihamye yo kugira ngo nabe babe babasha gutera imbere, kuko bateye imbere ni ukuvuga ngo bari no guteza imbere n'abanyarwanda. Ubundi niko byagombye kugenda, n'urya munyarwanda uciriritse akaba yatangira kugenda agira ku ideni bagatangira kugenda babintroduza. Urabona hari nk'ikintu wenda ntabatindiye, reka nkwereke nk'ukuntu za banki za hariya zikomeza kugenda zidakora neza z'imisinga opportunity. Urabona hari abanyarwanda ubwabo kera nk'umuntu yabaga sinzi niba n'ubu bikiriho akaba afite butike, noneho akaba azi ko wewe ufite akazi, noneho mukaba mwakumvikana akavuga ati okay, mu rugo dukeneye isukari, dukeneye umunyu, dukeneye ibi n'ibi, mugende mujye kubifata kwa kanaka kwa Eduwari, ukwezi nikurangira n'impembwa nzajyayo noneho mbishyure amafaranga nzaba mbari kubera ibyo nafashe, cyangwa se nzajya mu kabari ka kanaka ka Jean Pierre nkweyo byere ebyiri mu gihe ntarahembwa, noneho nzahembwa nzajyayo mwishyure ayo mafaranga y'izo nzoga ebyiri nanyweye. Ibyo ubwabyo bwari uburyo bwo kuguzanya bwa ku buryo rero banki yagombye gufatira nk'aho ngaho, amabanki yo mu Rwanda yagombye gufatira nk'aho ngaho ikavuga ati ariko nta bundi buryo nshobora kuba nakoresha aho kugira ngo noneho uwo muntu azajye kwa kanaka ahubwo avuga ati dore uraza gukoresha iyi karita, noneho ukwezi nikurangira nzafata ry'amafaranga kuko nahembwe, noneho nyasubize banki. Ubwo banki bifashije uwo muntu ariko nayo ibe yamubwira ati uzansubiza amafaranga wongeyeho ay'inyungu, urumva bigafasha kugira ngo utangire ugende nawe ugira abakiriya benshi, ariko nanone n'abanyarwanda ugenda ubeintroduza kuri credit, access to credit nk'uko bavuga mu Cyongereza. Nicyo ngicyo nakongeraho nkunda kunenga nk'amabanki yariya ku buryo usanga icyo kintu kihabuze. Kandi rero niba barabashije nko kugera hari nk'ukuntu bo abanyarwanda babashije kugera muri ibyo guhana amafaranga bakoresheje za telefone, icyo kintu niba cyarabashijwe kugerwaho ni ukuvuga ko byanashobokaga ko nanone amabanki yagombaga guhita aprofita noneho nayo akabasha kugera kuri abo banyarwanda bose barya bo hasi, kuko nibwo buryo bwiza buzanabafasha kugira ngo baguke. Ni ukuvuga tushobora kubakuramo makeya ariko kubera ko bazaba ari benshi ukaba ubafashije, ariko nawe bikagufasha kuba wabasha kwaguka kuge ukaba wabasha kugera kure. Naho usanga za banki zabo icya mbere zibanda ku by'ukuri mu kuguriza gusa abatuye baba ari abanyagatsiko cyangwa se baba ari n'abandi b'abacuruzi batunze bafite amafaranga, nibyo nabo abo ngabo uri abakene. Ariko nanone ugomba kugenda ukajya muri barya benshi barya baciriritse benshi, kuko nabyo nibo bari abari na benshi nabo bashobora no kugufasha burya kuba wabasha kwaguka. Murakoze cyane.
Urakoze se Rugendo, kubera ibyo bintu bisobanura uduhaye kuri iyo ngingo, ubwo ndizera ko abanyarwanda badukurikiye hari ikintu bavanyemo. Reka rero ubwo rero turagushimye nyine, ubwo tukwifurije ibihe byiza, ubwo wasubira mu mirimo yawe. Reka dukomeze na Jean Pierre. Jean Pierre, reka tujye ku ngingo yacu ya gatatu, turayigira ngufi cyane. Impamvu hari inkuru nashatse guhuza inkuru eshatu cyangwa enye mu kibazo cy'ibinyoma bya Minagri. Ngiye nabyise ko ari ibintu by'ubusubira cyaha, kubera ko Minagri ihora itubeshya n'ibintu bitabeshyeka mbega urebye, cyangwa se ikabeshya abandi bakayivuguruza, cyangwa se na leta ikavuguruza ubwayo. Ndeje hari inkuru eshanu umuntu ashatse yanabivuga. na nagerageze guhuza ndabisoma muri nkuru muri buzumve hari inkuru yasohotse muri 2016 iyo nkuru yatubwiraga ko nahantu uriya Gerardine Mukishimana angire ngo yavugaga ko ngo ntanzara iri mu Rwanda mu byibuke neza ngo abantu bagiye mu Bugande tujye abantu barasohokaga bavarwa inkwavu na nzakirehe ngo ntabwo bajyanwe n'inzara ntabwo basuhutse basuhukiye i Bugande ngo bagiye kwitemberera i Bugande kubera ko hari amategeko mashyashya yo muri East African Community muri ya muryango wa Afurika y'Iburasirazuba ubemerera gutembera mu bihugu byose bashaka ngo bagiye kwitemberera kwa gusura bene wabo n'iki kibazo ntabwo bari basuhutse icyo gihe ngo mu Rwanda nta nzara yari kandi icyo gihe hari inzara ikomeye cyane bo ni inkuru yasohotse muri gihe ko mu 2011 z'ukwa karindwi 2016 mbo iyi ndi nkuru yasohotse muri 2019 Dr. Mukishimana Gerardine yongeye kudutera ikindi gipindi avuga ngo abanyarwanda ngo umwe n'ibice 70% gusa umva abanyarwanda bari munsi ya 20% gusa rimwe n'ibice 20% gusa ngo nibo bonyine ngo babona ibiribwa bibagoye ubwo bivuze nk'amagambo nkuko yavuze araho yavuze ngo 81.3% ngo abanyarwanda 81.3% ngo bihagije mu biribwa ngo muri rusange ngo abanyarwanda babona ibiribwa bibagoye ngo numwe n'ibice 70% gusa iyo ni inkuru yasohotse mu gihe ko mu 2024 z'ukwa mbere 2019 yari amagambo ya Dr. Gerardine Mukishimana utegeka Minagri noneho rero aya magambo wayahuza n'indi nkuru yasohotse yo muri Transparency International we aratubwiye ati abanyarwanda umwe n'ibice 20% gusa nibo babona ibiribwa bibagoye nibo bafite ibibazo by'ibiribwa we ni ministre w'ubuhinzi n'ubworozi Gerardine Mukishimana noneho tukayahuza iyi nkuru tukaba twayihuza n'indi nkuru yavugaga ko yo muri Transparency International yavugaga ko mbere ya COVID-19 urumva mbere ya COVID-19 ni hari muri 2019 kuko COVID yaje muri 2020 donc mbere ya COVID-19 iyo nkuru ya Transparency International Rwanda ivuga ngo abantu bakoraga muri VUP ngo 55% n'ibice 50 ya 55 n'ibice 9% atande minota ngo baryaga rimwe ku munsi ngo donc mu gihe kimwe ko mbere ya COVID muri 2019 kandi niriya nkuru ya Gerardine Mukishimana itubwira ko umunyarwanda umwe n'ibice 20% gusa ngo hafi 20% gusa ariko bafite ibibazo by'ibiribwa nayo niyo mu kwa mbere 2019 niriye muri Transparency International iratubwira ko muri 2019 kuko bavuga mbere ya COVID abantu baryaga rimwe ku munsi bari 55.9% ngire ngo 55.9% mbo noneho rero ukibaza uti bishoboka bite ko Minagri itubwira ko abantu bafite ikibazo cyo kubona ibiribwa ari umwe cyangwa se 20% tuvuge ariko abantu 55% bakarya rimwe ku munsi ariko umunyahanga ari 51 hari ngire ngo 50 n'ibice bingahe ku ijana bo ibyo byose abantu berenze 50% baryaga rimwe ku munsi none ukavuga uti se abantu bafite ibiryo byabisobanuye ko abantu baba bafite ibiryo noneho bakiriza ubusa kandi bafite ibiryo umva Minagri atubwira ko abantu bafite ibiryo kubera ko ufite ikibazo cyo kubona ibiryo ni umwe ku ijana umwe n'ibice 70% ariko abantu 55% barya rimwe ku munsi ubu bisobanuye ko abantu bafite ibiryo imuhira ariko bakiriza ubusa birwa batariye kandi bafite ibiryo ubu nicyo bisobanuye umva ariko iki kintu ntabwo gishoboka umva iki kintu ni ikinyoma gikomeye cyane iyo nkuru rero itubwira ko abantu ba 55.9% ngo barya rimwe ku munsi niyo mu gihe ko mu 2020 niyo mu gihe ko mu kuri tariki ya 2021 bo noneho rero turenge noneho ibihe bya COVID hari inkuru yasohotse badusohoreye ejo bundi ku itariki ya 30 n'ejo niro hashize tariki ya 31 kuwa gatatu 2021 Minagri yongeye gutangaza indi nkuru ivuga ngo ngo 18 abantu 18 bice bidwe kwijana gusa ngo nibo bonyine ngo batihagije mu mirire iyo ni inkuru yahise ejo hashize 18 nibice bidwe kwijana gusa ngo nibo batihagije mu mirire noneho rero dusimbukire ku yindi nkuru nayo ivuguruza ingiye urabona ibyo byanditse mu kwezi kwa gatatu ariko mu kwezi kwa gatatu 2021 niko batwandika inkuru ariko mu kwezi kwa kabiri 2021 Transparency International yadusohoreye indi nkuru nanone ivuguruza ingiye ya Minagri kuko iyo nkuru yavugaga iki iyo nkuru ya Transparency International yavugaga ko abantu barya rimwe ku munsi ari 55.8% ku ijana mubyumve neza donc 55.8% ku ijana barya rimwe ku munsi kandi ni inkuru yo mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka none ubu ngubu muri uyu mwaka hashize ukwezi kumwe gusa batangaje inkuru Minagri yatubwira ko abantu 18 gusa ari bafite ibibazo by'ibiri urumva ko iyi nayo ni kiracyo ni ikinyoma gikomeye cyane ikindi iyi nkuru ya Transparency International itubwira yo mu kwezi kwa kabiri 2021 itubwira ko abantu baryaga kabiri ku munsi mu Rwanda bavuye kuri 42.9% baba bake cyane kubera covid 19 ibi byose kubera ubukene bwatewe na covid 19 abantu baryaga kabiri ku munsi baragabanutse bava kuri 42.9% bajya kuri 16.2% urumva ko iyo ni catastrophe ko urumva ko abantu babuze ibiryo basigara donc abaryaga kabiri babaye bake cyane baragabanutse bo niba baragabanutse rero urumva ko ahangaha bigaragara ko hari ikibazo cy'ibiribwa ariko Minagri yo gahita bitubwira ngo abantu bafite ibibazo by'ibiribwa ngo ni abantu 18% gusa ibyo nabyo ni ikinyoma kubera ko baracyatubwira ko abantu barya rimwe ku munsi ari hafi 60% abantu barya rimwe ku munsi ntabwo baratubwira ngo abantu bafite ikibazo cyo kubona ibiribwa ngo ni 18% ngo bafite ikibazo cyo kubona ibiribwa ariko nurangiza leta ubwayo nanone yongere dutangarize wenda wenda ni ONG ariko ikora imibare ya leta itutangarize ko abantu 60% barya rimwe ku munsi urumva ko ntibishoboka ni ya logique ivuga ngo byaba bishatse kuvuga ko abantu bafite ibiryo Minagri itangaza ko abantu bafite ibiryo ariko ku rundi ruhande tukabona ko abantu barya rimwe ku munsi benshi cyane bageze kuri hafi 60% bikabisobanuye ko abantu biyiriza ubusa kandi bafite ibiryo ibyo ntabwo rero bishoboka ko abantu banga kurya bitwa n'inzara kandi bafite ibyo kurya urumva ko ahangaha ni ikinyoma gikomeye rero akaba hari umuco umuntu uko umuntu abibona hari umuco wo guhora babeshya ko ibintu bimeze neza abantu bafite ibyo kurya kandi ugiye no mu bibare ibyerekeye kugwingira ubona ko abana benshi bagwingiye nta kuntu abantu bashobora kugwingira bafite ibiryo uratubwira ngo abantu wowe ufite abana bari munsi y'imyaka 53% bagwingiye ugende utubeshye ngo umuntu umwe mu Rwanda ngo niwe umuntu umwe n'ibice 7 gusa niwe ufite ikibazo cy'ibiri cyo kubona ibiribwa none se abo bagwingiye bava hehe none uva ko kuri wowe abantu bafite ibiribwa ariko baragwingira donc ahangaha ni ikibazo gikomeye uriya muco wo guhora babeshya bajye hari n'indi mibare myinshi ishobora kunyomoza Minagri cyane cyane muri bya bintu by'imibereho y'ingo aho abantu babindiza amafaranga adashobora kubatunga kandi benshi cyane barenze 50% ariko barangiza bakatubwira ngo abantu bafite ibiryo baranezerewe ibiryo ni byinshi ni umuco mubi kubera ko ibibanyomoza biba bihari bareke kugumya ku ari ubuzima bwa buri munsi burabanyomoza ari n'indi mibare ituruka mu zindi organe za leta nayo irabanyomoza rero mbere yo kubanza gutekinika imibare babeshya imibare ngo abantu barahaze ibiryo birahari bajye babanza nibura baterera akajisho ku zindi raporo zo mu gihugu zasohotse bamenye kubeshya nibura ige no kumenya kubeshya n'ubwenge aho kugira ngo ukubite imibare aho hasi ifite indi y'inyumuza ako kanya reka ndekera aho ngaho Jean Pierre ijambo ni ryawe watanga igitekerezo cyawe warangiza ukanasezera tukarangiza Jean Pierre ijambo ni ryawe
urakoze cyane ndumva ibintu binyuzemo ariko ibintu byose byasohotse mu kinyamakuru igihe aya makuru menya baba rigira ngo bacanga bacanganyikisha abaturage hari bibere kumenya ibyo barimo kubera yuko baberekana yuko ngo abaturage ngo urebye ngo imirire mibi bayiterwa nuko ngo ngo mbese ngo imyumvire yabo ngo iri hasi abahari naho bavuga ko atari ibiryo bibuze ahubwo ngo ari ukubera ko ngo batazi kubitegura neza urumva icyo ni ikinyoma ikindi cyo kuvuga ngo abantu bafite ibiryo birigaragaza n'ese kira cyegeranye kivuga ko abantu batishimye kugira ngo iby'imirire byo buriya ntibizamo nta ruhare bifitemo ntabwo buriya imirire ntagari ibingibi birirwa bagishyira mu gihe ndabona nuriya muri transparency ndabo babishyigikira bavuga ibyerekeranye n'imirire ariko ibi byose ni ukubeshya abaturage barashonje rwose ahubwo wasanga ababona ibyo kurya nka 30 yenda nka 30 aribo bashobora kubona ibyo kurya bashobora kurya kabiri ku munsi ariko na nyine abangaba abantu ngo bakoraga muri VUP ngo bashobora kurya ntabwo bibaho ngo noneho bakavuga yuko COVID ariyo ngo irabiteye ariyo itumye abantu barushaho kubura akazi ngo bakabura n'ibyo kurya ariko ntabwo ari byo COVID ijya kuzana mbere n'imipaka yari ifunze n'abantu bashobora kwigira yenda uziko abantu kera inzara yazaga bakagira i Buganda ariko imipaka yari ifunze n'ubundi i Burundi havaga ibiryo by'ibiribwa cyane cyane nk'imbuto ariko naho imipaka yari ifunze mbere ya COVID se ntago ibi bintu igihe nyine ikinyamakuru cyabo igihe Poecom cyandika ibintu ari ukugira ngo ahari bavuge ko bakoze akazi birumvikana ko bakoramo barahembwa ariko imibare ntayihuriye n'ibiri kuri tele hari ibindi ndumva ejo bundi twari turimo hari indi nkuru twavuze bavuga yuko ngo harya 40% bajya kumene bamene ibiribwa biba byasagutse ngo hani nduba ngo niho bamene ibiribwa ngo byasagutse n'unsi bagiye bagerageza ntiba ibyo bimenwa bagakora ku buryo bigaruka ababibuze bakaba aribo babikoresha cyangwa se bakareba uburyo babiha ibiciro abashoboye kugura ibyo bajya kumena ibiciro byabo bakabihanika cyangwa se bakabihanika noneho bakabigabanyiriza abangaba nyine batabya na rimwe barya rimwe ku munsi cyangwa ntibanabona ibyo kurya ubwo rero ni ukuvuga ko donc uburyo bakora plan y'imirire y'abaturage mu by'ukuri ntayo gusa baraza bakabeshya ngira ngo Denis Rugendo yari yabivuze no mu kanya avuga ati amakuru imibare batanga mu bintu byerekeranye na statistiques z'imibereho y'abaturage yaba mu biribwa nyine n'ibi twavuga n'iby'amafaranga byose nicyo kimwe byose mu by'ukuri urabona ko batekinika bagerageza kwereka abaturage ko baguwe neza kandi barabeshya ejo bundi twarabyibone COVID iza yanagaragaye ko nta n'ububiko bw'ibiryo bari bafite bwo kwiteganyiriza bwo kugira ngo byagoboka n'abantu icyumweru kimwe byaragaragaye ko igihugu cyose ntabwo cyashobora kubona ibiribwa giha abaturage ariko barandikaga ngo abaturage ngo ahanaha ngo bafashe ibyo kurya ariko iyo usubiye inyuma usanga abantu bose bavuga ati njye nta biribwa nigeze mbona nta n'ibyo nigeze mbona batangira mu kagari kacu abantu benshi barabivuga rwose niyo ubajije umuntu ukamwohereza message arakubwira ati reka dati ni ukubeshya rwose nta biribwa byigeze bitangwa ukabona ko iyi leta ntabwo ishobora guteganya ngo ivuge iti bishobora kugenda gutya bishobora kugenda gutya impinduka ibaye yose umuturage niwe ugomba kwirwariza rwose naho ibibandika ndabona ari ukutubeshya cyane cyane ko bisohoka no muri iki gihe kandi gisomwa n'abantu benshi bo mu gihugu ariko urebye ni nko kugira ngo berekane ko bari gukora ariko umuturage ibi ntabwo bituma agira icyo aramira rwose ntabwo bituma agira icyo ashyira mu nda ahubwo arakomeza akicwa n'inzara ahubwo yongeraho no kumusonga nonese nk'umuntu iyo umusenyeye nk'ariya bagiye basengera bariya bantu ukamubwira ngo nasohoke mu nzu n'abana be utamuhaye aharyama wibwira ko icyo kurya cy'ubu kimuhaye ariko aragenda akajya kwicwa n'inzara kandi ubwo akirirwa ku gasozi ntashoboye kujya kwikorera imirimo ye urumva ni ibintu rero leta ikora mu by'ukuri mbese isa nk'aho yereka abaturage ko hari ibiri gukorwa kandi urabona uyu mudamu wa Transparency Makire mu by'ukuri ni umubeshyi cyane ibi byose n'aba bandi aba bose bakora muri minagiri aba bakozi bose ba minagiri abaturage bagomba kureba ko abantu bagomba barambiranye kwirirwa babeshya abantu kuko minagiri birumvikana n'urwego rutunze abaturage rwagombye gutuma abaturage babona ibyo kurya bakihaza barangiza bagasagurira n'amasoko ibyo ngibyo nta kubishidikanyaho niko igihugu cyose giteganya ariko aba bantu ntabwo uzi ko niba tuvuge bashoboye kwihingira bakihingira ibintu bijyanye n'imbuto umenye ko umuntu akeneye no kugura akaboga ako kaboga yenda niyo yabata adashobora kugahinga cyangwa atanoroye ariko akashobora kugura mu byo yasaguye bya bindi ajya kugurisha gisoko ibiro kugira ngo ubone ibiryo bifite intunga mubiri zose ntaga ari ngombwa umuturage abari ubihinga ariko ashobora no kugira amafaranga yo kugira ngo abe yajya kugura icyo adafite nk'ibyo twavuga deja nk'umunyu cyangwa ibindi binyenda bidakorerwa mu Rwanda ashobora kujya kubigura ahandi ariko ntago abaturage yafite barimo ibice bibiri harimo abaturage bakenye hari n'abakize bashobora kubona ibi byose ariko bake cyane hari rero n'abandi bajya nabanga birirwa bishwa n'inzara urumva naho ku ibi bintu rwose ngiye ndabona iyi leta ari ukugira ngo babeshye abantu nta n'ubifite mu maboko ye hari abenshi mperutse kumva bavuga yuko ngo hari abayobozi bitwa ko bari mu buyobozi ariko mu by'ukuri batitaye ku baturage no mu Rwanda izo debat zigeze zihaba rwose bakavuga bata abantu nta kintu bamarira abaturage kandi bakanavuga bati iyi leta ntacyo izamarira Rwanda nyine kubera ko urubyiruko rushonje urubyiruko rurafungiwe muri bira rufungirwa hariya muri ziriya za iwawa n'ahandi hose hafungirwa abantu buri munsi bari gutoragura abantu ku muhanda bakabarunda mwaho ngaho twabonaga bari bashyira muri stade nicerekana yuko rero inzara irahari rwose ibi bintu bandika nibashaka bajye bagira imibare nyayo bayerekane bayishyire hanze abantu bayimenye bamenye uko bakwirwanaho Edouard ndumva nagushimira mu byukuri ibi ni imibereho y'abaturage ituba ihangayikisha abantu bose ariko kandi abantu bari mu gatsiko bamenye yuko nabo ubwabo baba bari kwisubira amayira umuturage ntago ashobora kugukunda ashonje ibyo ntibakatubeshye so ubwo rero nagira ngo rwose nshimire Denise Rugendo twafatanyije na Serge na Chantari n'abandi bose bagira icyo batwerera kuri raditahuka ngira ngo rwose dukomeze twigishe niko bigenda ariko amaherezo tugomba gukora uko dushoboye kugira ngo akagatsiko kagende iki kintu cyo kigomba guhagurukira abanyarwanda bose batari babihagurukira turabasaba inkunga turabasaba kugira ngo udafite icyo atanga atange n'ibitekerezo ubu bintu bikenewe ni byinshi cyane muri iki gihe kandi birazakomeza no gukenerwa kugeza igihe karagatsiko kazahirimira nkaba rero nagira ngo ushimire cyane shimira n'abazakurikira iki kiganiro bose ngira ngo dukomeze gutera imbere ariko twibuka ko abanyarwanda bakeneye kubohorwa urakoze Edouard
urakoze cyane Jean Pierre nawe ndagushima ko waje muri iki kiganiro ubwo wonizire ko tuzabura no gutaha na Serugendo waje ku intervention nawe ukora intervention mu kiganiro cyacu akadusobanurira ibibazo by'amabanki nawe yakoze cyane turamushimye ubwo kandi igihe cyose yabona akanya yageza akadutera inkunga abadufashije ku buhanga bw'ibyuma nabo turabashimiye n'abadukurikiye bose turabashimiye tubifurije ijoro ryiza imana ibane namwe mwese turabakunda cyane kuri radio itahuka ni kabageme Edouard bategurira ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho imana ibahire mwese murakoze.